jande laso e jenai annabi Musa. Assalamu alaikum higirabe kettinibe, midan channa on der inde lamdo jomirawo jom jam, giddo neddo fu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltinako min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Hana no andirɗon non ni dewte joyi ngoni nder tawreta, ɗe fuu annabi Musa windiɗe. Nder yewtere meɗen sakitinde en kanti dewtere fuɗɗorde, gaɗa mum puɗɗuɗen dewtere ɗiɗaɓre indirande burtaki. Ko ɓerɗe meɗen ɓuri hidde woni eelen Allah walla en nder miloji meɗen nder hunde fuu ko jangoyten nder dewtere lobbere nde. En gi'i ko dewtere tawrete ɗiɗaɓere fuɗɗi to arandere nden hanti. Ndenne en gi'i ko taniraɓe Ibrahim, Isiyaku e Yakuba joɗake nder leydi Misira to woɗɗi leydi Kanana, leydi ndi Allah fodi no hokkamɓe. Nder sura arano dewtere burtaki wi'i, inɗe ɓiɓɓe Israel garduɓe e Yakuba nder leydi Misira ni, goto maɓɓe fuu wardi e wuro mum: Ruben, Simeon, Lewi, Yahuda, Isakar, Jabulon, Benyamin, Dan, Neftali, Gata e Hasira. Himɓe ƴuɓe e Yakuba ɓe fuu no cappanɗe jeɗɗo wakkati mum Yusufu no wonno nder leydi Misira. Yusufu e mawniraɓe mum kam e yimɓe jamanu makko fuu maayi. Himɓe Israel ndimi sanne ɓe ɗuuɗi iɓe keɓa sembe sanne. Leydi Misira heewi e leñol maɓɓe. Laamiɗo keso gom mella nder mayri on kay andayno Yusufu. O wi'i himɓe makko, nda on gi'i himɓe Israel ɓuri en ɗuɗde, ɓe ɓuri en sembe, en kakkilo e maɓɓe. To ɓe ɓuru ni ɗuɗde, gam seni kon wari ɓe natanan wayɓe meɗen kabda e meɗen, nden ɓe mburto leydi ndi. Misirankoɓe gatti dawranoɓe maccuɓe dow maɓɓe gam ɓe torra ɓe sanne e golle nawɗe. Nder majje ɓe nyiɓi ci'e e cuuɗi mawɗi desirdi gineji hano sire Pitom e Ramses. Amman bako ɓe torre sanne ɓe accari mude iɓe ɓeydo wakkati fuu. Ɗum hulƴini misirankoɓe, nden ɓe laamori himɓe Israel nder maccungako ɓurngu nawde. Eɓe gatta himɓe Israel nder golle lopal e fereje e gollal maccungaku nawgal fuu. En daro ɗo seɗɗa, hantorde tarihi mo janguɗen jonin o waɗi hano duuɓi keme tati gaɗa mayde Yusufu. En gi'i firawna laamiɗo keso laamake leydi Misira, amma o yeggiti hunde fuu ko Yusufu waɗanno himɓe Misira. O torri himɓe Israel no boniri, o waɗiɓe maccuɓe, o golliniɓe no naawiri. Tawte himɓe Israel miili ko Allah yeggitani fodore nde o fodanino maamiɓe Ibrahim. Kayre woni ko itta leñol ngol sembe e Ibrahim, amma Allah yeggita e fuyi gonga. Allah no ɗon tabbitina ko o fodi illa ko ɓooyi. Sikka fuu wala, Allah na jogo amana, omo waɗa ko o wi'i. Ko Allah fodi no waɗan fuu no waɗan, baase ni neɗɗo no miila ko Allah no yeebo. Allah woni gaɗuɗo siri tagude leñol kesol ngol annabiɓe e kisnowo burtoto nder mum. Fuyi wata haɗude siri mo o muuyi waɗude. Oɗon miccito arande ko Allah andini siri mum dow tagude leñol kesol ngol. O fuɗɗiri nayeɓe ɗiɗo, Ibrahim e Saratu. Wakkati Ibrahima woodi duuɓi hemre, o rimi Isiyaku. Isiyaku rimi Yakuba. Yakuba rimi ɓiɓɓe worɓe sappo e ɗiɗo laatiɓe wuddu leñol Israel. Wakkati ɓe jooɗowi Misira, nden iɓe gaɗa ko watta himɓe lasoji tato e sappo. Amma jonin gaɗa duuɓi keme tati ɓe laatake ɗuɓɓe sanne. Allah waɗi ko fodino illa arande na? Allah waɗi Ibrahim baaba leñol kesol mawgol na? Ayyo, sikka fuu wala, Allah no jogo amana, Allah no aadili non. O wattititta haala makko, omo handi teddungal faa abada abadin. En jangi no Fir'auna torriri himɓe Israel wakkati o waɗi ɓe maccuɓe, amma en gi'i ko wakkati fuu Fir'auna no si'o torrude e ɓuytude leñol Israel. Allah no ɓeyda ɓe, no ɗunna ɓe. denne dewtere halani en ko fir'auna mati mone sanne o hokki lawol suka gorko furima der koreji Israel suka on buge der mayo gam maya dume milo todon do hunde de moy woni no toto fir'auna der sir jaydo o iblisa gam dume iblisa no hidi torra moyta himbe Israel gam iblisa no andi ko Allah fodake no lildan kisno wonder duniyaru ndu godudo sembe ittude bibbe adama der laamu hakke hiite nge nyifata iblisa no andi ko kisno wo jiwan helinyol Israel gam majjum wadi ko iblisa uli fir'auna torra himbe Israel tefa moyta be jaati amma Allah burdo iblisa sembe no wodi anniya gollirde bilenyol Israel gam itta himbe Israel he jungu fir'auna odon andi inde neddo ona kanko woni Musa annabi Musa acce jehen der sura didabo ngien no Musa rimira dewtere Allah wi'i gorko gom juudo helenyol lewi hebani debbo gom juudo helenyol gotul gol debbo on sawi rimi biddo gorko o hi'i ko cukalel ngel no wodi o suudingel lebbi tati gada mum o anditi ko o wawta suudingel den o adi handere tanyirande gaji o wattani de tari helopal o tumbi suka on der mayre o yarinde o wattoy der hudo dande mayo maliya mawnu tukalel ngel debbo no dari to towti don sedda fahi anu ngel latoto wakati sedda gada mum bi fir'auna debbo jippi fawu lu on der mayo gon horbe makko no pilo fongo maggo se o hi handere den der hudo mayo gon o lili kordo makko adwande o mabbitinde den o tawi tukalel gorel keccel gom no woya der mayre yurmene nangimo o wi'i ningel ibranin koobe non misran koobe indir himbe Israel ibranin koobe den mawnu tukalel ngel debbo wari jambi fir'auna on wi'i ada yidi mi yaha mi tefo muinino wongel der rewbe ibranin koobe gam muininane dangel na bi fir'auna debbo on jaabi ayyo ya den dewel ngel yahi lawlaw tefoy inna cukalel keccel ngel e hore mum bi fir'auna on wi debbo on hoji cukalel ngel muinina kam ngel mi yobete innigel hoji ngel muininigel wakati cukalel ngel maununo innigel horingel to bi fir'auna debbo on ngel lati hanu bi ko o wi mi indiri ngel Musa gam der ndiyam ittumingel dum woni tarihi dimeki Musa mile do mum wakati mo be barno afobe himbe Israel worbe Musa no muinato innum fir'auna an hakkili he makko fir'auna lamido bondo non jungo Allah no do hunde fu ko Allah wadi der burndam Musa gam Allah no yidi golliramo fa wurtina himbe Israel der lamu fir'auna on giino andal Allah luggidiri ngal buri andal iblisa he ngal bi adama odon andi to Musa mauni na o mauni der suudu fir'auna to row himbe Israel amma Allah no hidi gollira Musa fa wurtina himbe Israel der juude fir'auna Allah der sir mum anni gollirde bi fir'auna lamido bondo fa o hawjo Musa gam Allah no andi ko suudu fir'auna wodani Musa hakkillo fukkingo burde nokku fu Allah no andi du ko Musa no handi andude e famude kujje dudde gam o sirio ardade himbe Israel. Dewtere Allah wi'i Musa jangina ma der andal misranke fu o modi sembe der hala e der golle. Amma Musa no handi jangude kujje dudde gom kaden. Dewtere Allah wi'i gada ko Musa maununo nyande gom o yehi to himbe lenyol makko o hi'iri gita makko torraji di bendeka. Wakati mum da o hi'i misranke gom no fiya ibranke gom got nder lenyol makko Musa dari nokku fu o yi'ay ba goto den o fi misranke on o warimo o suudi mo nder tasiri jangore mum o socci kaden o taw ibranin koobe dido no kaba o jami mo wala gonga on o wi'i dume wadi ko ada fiya banda on jaabimo moy wattuma horejo e kitotodo do amin na awodana anniya barakam hanon barirda misranke on na gada mum Musa huli o mili sikka fu wala ko kan anditanama wakati Fir'auna he hore mum nanuno hala kan o tefi warude Musa amma Musa doggi dadi Fir'auna o dilli o sudoyi der leydi Madian denne engi ko Musa tefi soptinde himbe Israel harsembe mum amma hana non Allah hidirno dum wada ko Allah hiduno dum woni o gollira Musa hano ginol gol o soptinirta himbe Israel choptinol himbe Israel yuwata to Musa amma to Allah gol yuwata Musa kai har hore mum bura neddo fu o wala fu sembe soptinde himbe Israel der juude lamido Misra seni hana Allah hokkimo sembe majjum Deutere wi'i ko Musa duube la soji didi wadi der leedi Madian ton der ladde yornde wulne den Allah no wodi ekkitinoje dudde de jangintamo no wodi ayare gom der Deutere Allah wi ore ko ludo ajila ko der kujje pamare hollan ajila ko der kujje mawde ko ludo jambi der kujje pamare hollan jambi der kujje mawde du fadde Allah halfinde Musa gollal teddungal gal ardaade himbe Israel Musa no handi hollude amana der golle pamare ginan Deutere fillana ka en ko der leedi boddundi Misira Musa la tek drowo o dewli de kiko rimi sukabe dido der duubi la soji didi Musa na dura o mo jogo amana fu mo halfina ton der ladde to Musa durata bisaji esidum Allah no sirio Musa fa nyande de handi ardaande hawrinde himbe Israel wara Deutere Allah wi'i duubi duddi gada majjum lamido Misra mayi himbe Israel ummi gam maccunga ko mum en be kacci be noddi Allah fa walla be kacciali mabbe jottake to Allah Allah nani umali mabbe o mettiti amana makko mo hoyduno he Ibrahim Isiaku e Yakuba Allah dar himbe Israel o yurmi be duubi he duubi bibbe Israel no der maccunga ko duubi keme nay himbe Misira billiribe amma Allah yeggitaabe gam dume Allah no hidi tetina be he juude Fir'auna gam ibe buri be to gasude na haa bibbe Israel no wadobe hakke hanu Misran koobe hanu lenyi fu denne gam dume Allah wodani bibbe Israel siri o gam mojjere he adila ko makko tan acce jangen kaden ko janguden der ayar sakitinde kacciali mabbe jottake to Allah Allah nani umali mabbe o micciti amana makko mo hoyduno he Ibrahim Isiaku e Yakuba Allah dari himbe Israel o yirmiibe ayo Allah nder mo jere he adila kumum micciti amana mum he Ibrahim wakati o wiinomo mi wada he maada lenyol mangol mi barkinte lenyi duniyaru fu barkinte gam maada tabbitin ko jippotobe he ma no jodoyto hano hobbe nder leedi ndi be jeya tom be latto maccube be tampine fa duubi keme nay amma mi hitoto lenyol nangugol be gol gada mudum be burtudoto he jawdi dundi nder jande meden warore se Allah jabi en gi'an no Allah wangirani Musa o noddimo o lilimo Misira gam o subtina himbe Israel he maccu ngaku hano o fodiranino dum Ibrahim illa arande seni o don godi jamde do ko janguden hande dum bindane men do lawol dartinaku sud letterji go'o bolum bolum jeego o joy nyame Niger Allah barkin on en derato do der karfeje der jabura debi oje maunine jomirawo nodde inde makko andine lenyi fu kujje mawde do o wadi abada o jogoto amana makko fodore makko fa jamanuji udunaji udunaji amana mo hoydi he Ibrahim e hunayere makko har Isiaku